asawere jeyle wuro mars hitande 2022 sakirabe kidibe kala to modon tawere le leni maline mangal mudum fu mi joti on bisimilam ono e actijene amen yaloma hande le woni do Ousmane Nyaliboli Ousmane ono nyalle
alhamdulillah sise
Ousmane jogon da sakirabe amen be hande ne maso
ali sise kabaro yidi en pudrani dertuma jare nyono do sukabe ndi gendi gadi majir kiki da ko gotel e fandaji majir mabbe tayo dartugol sukabe uddabe sudu kasu segu ille septembre 2019 jopite minimaga en kala ala sukabe wattobe suguluji mubben pentir ngaji edum hewi wadde le wattu chakitido ko sabe be sukabe ana penta suguluji mubben en keban jabu le journal ngal teminiren kabaruji di haro chalde
sukabe jokolbe le lamu nyono oka wadi majere asawernde fa holita wida ana wonde kanan kobe lamu hakkunde rew
non jati ali sise be darti du himbe sapo e taton sapo be kay fuyo sukabe jokolbe uddabe sudu kasu segu njopite e uddanoma ile hitande 2019 tiagal ko masiba wad adu commissariat nyono kede ko kali bala jakitewi o won e conseil local jeunesse nyono
ne ndarra yimbe transition be hinadi oro kabar o nu yawiri sabi alhali torowo sanne jokolbe be ndenom ne ndarram ko be tino timminde kado tidal yalla be do jeune be na wortoli galleji mabbe dongal hetagul jam e dawral to nyono tun
min jaran leedi ukraine to wonto walde woni hakkune leendi kan e leedi rusi hono fu alhali sukab jangobe leedi mali wordile odo nuku
ali sisi alhali no wori sabi basi o fuddi ko buri yontere joni sukabe mali jangobe ndi leedi ana gunde yaade leede godde do imadara lam ko be leedi med ndi sukabe mali jangobe jande do dore wombe ton nan jeyi leede godde hono slovaki polonia na du fa yotade almagne e wi mabbe keden suleiman jallo o suko mali jango goto gonnod ukraine
so bangal sifa ngurdam amen ne jetta Allah sabi min nabama hotel min nyama no min jidiri haklaaji amen joodi cellal celde amen dun alhamdulillah ti ala fuf min kebali wattu mo min jottike kerol tun min gari tan min jabbike min joyon non jeebe mali gonbe to slovaki wobbe ana almagne e polonia
Adnar Allandu yambini go'o lewru mars nyaloma ke enado saper pompier
leemudon alisise do bamako do kanye leey leedi ndi imadraji kewdi ngada leegitande 2021 saper pompier kolitiwide ngadi imadraji ko buri ujunaji sappo dun fuddo bamako do tan dun woni ko direction protection civil holitiwide
dido imadraji ana wadan sukabe na nyalibuli
aye fabedre den famo kedena litina colonel adama jattiki jara kanko woni directeur protection civil bamako
moto taxi be heew mabbe gonton be andana fay hunde sariyaji datidi ana wodi dum jo en motoji jirobe moto do datidi fay hunde be teddinta wana sariyaji dati wana fengaji di be dadi dum sukabe lukuy jogobe moto sato godobe aksangaji
kad accident
to mok tuto do sukabe jokolbe wonko halilo imadraji di protection civil watale ngalurani
ay non jati be sukabe jokolbe collectivité golleji di ana beli be ka wonti dallaji di ben en jogi e wi mabbe
golleji protection civil so mo hale na jabana jati ga en fay so sato be tadi ele imadraji di ful fuf bangal tawrede ndiyam
dun nabata e yotere amen minimag nyalbulle nyalamo mo ngoni hande o ka pentagol sukunu mudum kana yida sanne sukab jokol yo ka
non jati sukabe nyawtube hewbe kolliti wide dum wela dum ben edum wade sanne le leedi meden di ko sabide sukabe ana ngada tentiri sukundoji mo ben sababuji di kay ana kewi wi yogabe mabbe kedden ko kalifa goto hebine do faccitango mamadou samaseku e umar waygallo
miden le gren nokuno dirte torokoro bugu do ebe gonde halde kabaruji ko wodi le leedi di yogabe dan gonde halde ko sukabe pentata ko hemudu en kanko Amadou Diarra o hollitiwido o jabanay o do golle fe sabi de saaji dum wana yingo lopo
wotude noni jeeli sukumudum nawabi torode kutuji jati do surba gorko nawabum de aniya amdu e dawgal jomu sabi o do jogala o yama o wasa hinade do yibel dum mbawi jogorade jomu hono wala nit fahegul golle jomu tida
wana do hakkila sukabe fu tawa sa yettiki lafiya bu commune nayobdo bomoko do be jodi yaso baradu attay kambe be jabanay halaka Amadou Diarra hali kay
c'est le plaisir seulement
si le bangal weltare tan dilno jodi do
kaka dañi
ni yidi dum san adam eden ko ngari lato hono ni inde andite lato sababu dum no dilli worbe
ni wa yonku no complete
yewli yonki amna be andana kabar mu dum kay na ngam eklo mi kay dum walda fi rafinete
ko firde mo ge delenga
anda be kabar ne da ko le leedi ndi kay kolliti wir soni ayi sukan penti hore mudun a wawa susude dun a jertoto do kedde mo kanko docteur Yakuba Dogoni yo anda do kabar ne da ko mo sifi do hen
sa to dum lato sababu jamana de yire sifa goddo munne wala huna mu inde sabi dum jati takalabe ben mettete e joom
ala loi e wonor de la societe
wana suka tan pentata ko he muuden fe mobe ana golla o do golle non tay kitito wobbe kollitiri wiide
min jaran yoro so le region sigas to wondu suka be jokolbe ko be jangina lentere bettinde do hono watta so sakko basiji
ali sise non jati nde jande ana fawi do surgol basi e hono nawtirte finatawaji meden fa basi timma hono dendiragu ko yata ardibe jalleñi chapan en jeegom be komin ngaji yoroso e maw kawri e nde jande fa be dure ne fam aniko ali haydra hebini en do facitango umar waygalo e mamadou samaseko
wabbe o do boto be bi ko ni fana mudum fa be pammina be do sukabe no kani wattirde koyde mudum en fa chakko basiji le leedi kanye basiji le dewle isa berte yo goto ngod le fedde ONG debno det merci corps
les leaders communautaires
ardibe sinuji di ba jangina sifaji dewrintinal tuugi do dona fakaji famuji sifaji tawangal ni fudi basi
sont partagés
kambe sukabe tawnobe tombe be kolliti wi de do jande faabi kibe sanne
munde bi nan foñon
ko jewti di do subamuji basiji di mi memi dol hala jodo halaji nanon mi pami wiide mi mbaw jati hawrde do gotum taw wana fu yade to lamutu madum to amiri en ko hala mudun mi ngadi
dum woni ko ali haydara hebini yoroso sijo tamani
dum na otan en bilki sambe chaldi walde noddirtene association des jeunes sportifs et de l'éducation populaire ngaba koro le cercle kati landine tournoi figol ballon hakone chud e kol ngay ko fuddi kenye aljumare nay lewru mars hitane 2022
de pide ballon fanda mudune wi hunchenim be dun hore yo hawrintinde sukabe di commune ngaji didi be wi mabbe dum ana way wadde du fa sukabe wobe ballon sanne keba bame yade club ngaji goddi chud e kol ngaji jetti commune ngaji ngaba koro droit e mori babu kawrte de pide ballon ko hani jukinde fa lewru avril warorun do ko bilali tambra wi o won e hunchenimbe hore de pide
kapnaaji tammen laami école ngaaji di tammen jidi nanono kupu ngaaji di tande de le 2016 warde joni jidi na kupo le kupo sa yewi ro walla sugabe heew pide ballon na walla sugabe heew na kujo heew ya de le ko normal de le na wara sawabudu on équipe ngaaji bondi be commune on équipe nationale en fou ya ton jere samtube jango gara dum en encourager de le recruter on tuto sugabe komaro wawo ballon en kuna ko dum occasion kambe du fa kola talangaaji mo
nyaali buli e kintino jaga bulen e leedi mali fide ballon ana wondo yeso jittino be kabaruji di bete kenyi
en non jati mamed maga suba tewti e bibbe mali jafo dum tiagal ko aigle mali yaltina illa e 8eme de finale kan cameroun 2021 e halaji do halido rfi mandeka e din halaji belay himbe mali
ko nardi mali ko be du beeda imadaraji mudum yalla ana faabo jaga bulen be le match ngaydi han wadde faaha mondial 2022
tinde wiide mali an han fidude e tinesi match ali wada noga e joy lewru mars ndudo bamako do retour e noga e jena lewru mars to tinisto
sum je chagal leendi mi kala hala premier league kanko jon jawdi lady rus roman abramovic jeedo club o ka politi wiide o jeeyo dum alal barnde chagal dubi sappo e jena en ko lati hore mu sababu mun do yo bas ngondo hakune lady rus e ukraine
non jati ali sise le o watu joni jom en jawdiji hewbe woni holitim wiiden han ani sodde o club en no ko jeydo club Chelsea Abrahamovic o holiti wiide fo sotto dun o darta ko buri milliard ngaji tati euro
nyaale buri mi mina jonka do mi kaddete kabaruji di
non jati ali season acirani kabaruji di handen sakirabe do gondo le malifu e mangal mudum min jowtun hedde heda do seeda yowtire tout so grain waran jokkininde wassalam